The Iconic.
Chikuze, ilo haga lako na votingika imenimaliza. Wanza unandefu shingo, shepu nzuri una maringo, mgu nzito karivaldo, rangi nzuri kaboribo. Girl, where you are, baby, your real love imenimaliza haga. My eyes on you, God.